my baby. You're special for me. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Macho yake tumiroju, amepanda juu tolu, kachoka bajaji kwenda kwa miguu, nitampeleka shoru, frati tumbo nyuma kichu, atani huwa udhu, sa kwa nini asipende makuu. Kwanza hatozi ushuru kama pesa sabuni ya roho, basi yeye ndo roho ya wenyama mbichi mikipenda roho. Oh, nichune mimi mwandani wa nakukunda, nakukunda chane kwako breki nimetulia. Ah, nichune mpaka uhakikishe nimefulia. Ah, anything for you, iwe kwa panga mitutu. I do, I do everything for you. I can do, I do, I do everything for you. Sina vigezo vya kuhongwa,
kwa nini asiyo
kweli? Sina vigezo vya kudumiwa,
kwa nini asiyo kweli?
Nawe si una vigezo vya kuchambwa,
kwa nini usichambwe?
Nawe si una vigezo vya kupigwa,
kwa nini usipigwe?
Utamu wangu lo papa, papa, some maji papa. Papa,
kinyuri nyuri nyuri ka,
kipa langu lina daka, daka, na mina striker, striker.
Muda mwengine nikocha,
nipo site na mjengia shemeji, yote kumfuraisha my baby. Asichita, anibebe kabeji, anipe chuku chukula kienyeji. Najidai, nikiwa na yeye, napata furaha, nipo radhi. Hata shipe yeye, nishinde na nja. Biwawai, kumuanga yeye, sikati tama. Kumteka, lata nisi kwemye, lasifyo bala.
Anything for you, iwe kwa panga mitutu.
I do, I do, everything for you.
Anything for you, chochote I can do.
Everything for you.
Siana vigezo vya kuhongwa,
kwa nini asiyo kweli?
Siana vigezo vya kudumu.